Yonga tufudeyo mkulembeze we guangeli ya Uganda jeno yowari kaguta Museveni iti uhaburuwa somo zezaba kulembeze bonna abavu ganyana boku ntebe yuwa presidenti wa Uganda okulambika bweba imiride kunsonga nente kateka ezo kuwagira no kuimiriza wo mkago gwa mawanga ga East Africa atino kusakiraba na Uganda obutale mumawanga amalala. President Museveni abadde ayogerako ne bannamawulire mu makago ba presidenti entungamo bw'abadde ng'afundikira okwenja akalulu mu bendobendo ly'ekigezi. Agambye nti bannayuganda beeyongedde obungi nga n'ebyamaguzi bibiriko okuvuganya okw'amaanyi nga bano basaana okubafunira obutale okuva ebweru w'amawanga ageetoolodde Uganda, ekyo nno nga kijja kwongera okutebenkeza ebyenfuna eby'eggwanga. Era agambye nti abakulembeze abavuganya kwa pulezidenti wa Uganda basaanye balage bwe bayimiridde ku nsonga eno ne bwe bagenda okugikwatamu kubanga erimu emiganyulo mingi nnyo eri bannayuganda. Era n'asabye bannayuganda bonna okuddamu okumwesiga mu kisanja eky'omusanvu ayongere okubasakira okubafunira obutale ate n'okubaleetera enkulaakulana okwongera okuyambako mu kutereeza ebyenfuna by'eggwanga ate n'omukago ogw'amawanga ga East Africa gwongere okuganja. Pulezidenti Museveni era akakasizza nti Uganda esaana okwongera enkolagana yaayo n'amawanga ga Africa amalala okulaba nti abakulembeze bonna beegatta okutwala ssemazinga wa Africa mu maaso. Era zeemu okusuubiza abantu nti agenda kubakolera enkulaakulanya nnamaddala mu kitundu eky'ebbendobendo ly'ekigezi singa banaamulonda. Agenda kubazimbira amakolero, agenda kukola enguudo zonna zitemagane, amasannyalaze gagenda kwongera okubuna, okugonjoola ekizibu ky'ebbeeyi y'amajaani, okwongera essuubi mu bantu bonna mu kitundu ekyo, ate n'okwongera ensimbi mu PDM n'ebirala. Olwaleero Museveni yeeyongeddeyo okutabaala mu kitundu ekirala eky'ebbendobendo lya Nkole era ng'ono ali mu disitulikiti y'Eisingiro kw'ossa n'entungamo.